hatana fiyawan innibet haka dhawaada dhigan sidiyal mad kala barnaamijki adina ma u shiidi ka soo jimaa kasta kad kun haado nin ku baratay inuu na hawadaasi marsiina jimaadu mayba hasin gudbiyane dhibti tumilamaad oki edin dhibti lamaad marigdi onku ku hadalani afyaal maxamed usmaan anjeex todobaadkii hore mayba hasin gudbiine afyaalka ruwaayadoogi isu suubi heesoogi ka jari ii kaali isu afyaalka kalaay abtugowka alifmaika oo geeku usiibo ka dhow geeku usiibo ku dhikaw jaamacado kiyaalan beledkun baydhow warbadan han qariibi han dhul jiifidi afyaal mad usmaan anjeex ini afmaika usu nagada lahjad dhikaal ii walibo qoraal bale afyaal mad usmaan walibwa afyaal miidan imaamus winkle mujtamaac gadatiis taaso lankasta oo wal gorode ogiy ilo adinimo ushiidi wali lingil maamu korne sheegow iyo ku hadalow bu mudana in afyaal mad xasan usmaan olon gordow anjeex ee hal door dadka ku miran oo alif may in nagata af abtugun oo la tartamo koro afka may erti usahay sihelnima ee ini umutoordhan afsheelanko ilama hindisaan ye oo anjarna dowlo hay-ad ii weliba dad kale oo unsurun ololugun ini ka garab galaan afyaalka waana suuru geliyaan ini walkula qobadan waqtiga usu ka jara hoolaas miidaanka le abwaanka shaleedis ambareeri waana la ero koro wali dhiib ku haayay raggii inkahi ini af may mayka la goro wali kumid hayay elif mayka geeka la dhikaw dadkii insurumi ini la goro waana la elifo iyo oo markaasna alif mayka useeye geeka koo dhikan badan shayna la ero koro wali buwaako afyaal maxamed xasan cusmaan anjeex use elifi kaasoo geeka walgorodka intii oo badan walna ka qoraayaan waana ka egriyaayaan ilow adiinimo u shiidii langhil maamu korna afyaal maxamed xasan cusmaan canjeex udub dhigshay eye waqtishay maskantiis iyo aqlishay gili lankii ku kaaftoomi wali ero korne wali inmaade ini isu eye nang lingli roogna waliba ero korne walibwa lang ningli roogno kutubidi afki ayo o qoraal jey iyo abtugaalis geeka la roogo lankii inkira fadawno walibwa lang in roogna araada waana taawiyaana intaana badan may weeli walhamoodi wasinkii leeri jari af may ertii ka dowa taas dhikaaliye wali la roogee geeka waqto ulmaada afatee baaraasa iska rahanta af soomaal asal shay alif mayku waa af soomaal asal shay walibwa alif mayk geeka la qoraw ya ereen af soomaal asal shay af mayku iniyo eraan yo u daliil sidaayaan mareegda abjireenka luqude iyo sidii isirka afka soomaal aan ka arooraw alif mayka ii sidii aan rabka ereyka alif mayka iyo sida anrabka elif ereyka alif mayka qoran idka anka mayaadaw ilow adiina ma ushiidi abow yuusufey faylanta aritaan idki lay suurud badana umud dhaqanshe afshee lisuuraw hoobe ilaaliyaan owlaada baraan iskoolee ka abtugaan adduun lamba afshee ahaa alif maika abtukshe aman sheyal roge wahadau adile atkai soy afki ayuta sasna maike hesei alfanan yusuf hoso ilo adina tasma ushivi
Oh,
maantooda geek yaalo oo taariikhdu iska gali abwaan maxamed xasan usmaan anjeexa alif mike qorooji wali kala jare hordhaagna xasin sheegay jimaadi hor in isugu dibuun kulahay ruwaydoogi hirgali ee ku mid tahay deelimim ruwaydaas may baki jareey hees us alifi abwaan anjeexa taas oo ye eriyadii ay ku mid tahayeen an ulu rahaw erin daajiyaw ii si jeelshe ii abuurume anna oolurhaw erin daajiyaw ii si jeelshe ii abuurume ii abuurume walyal ii lidugun soo heeska susu alifi afyaal maxamed usmaan anjeexa kaasoo idiimee hasiidaani deersi doona usmaan ajayos kureedna ani do iyo war kala bakiin haaye
I'm gonna make it. mai magane amarale khuaye bal mera yo lang mai
lang af sheeku sheehaw wal gorod mee afki ayu wal badan likin ku sheegi dhikaalisa lirooga geeka aylinin shil hirnay af mayka duwa ya geeka dadki intarta mohayan dadkana mayba surad ku weldaday markii isu lahjada tiidiisa ee waliba deegaanka kiijay dadka ka nool idkiyo ka hadalayaan wal badan ku gorodaw tagna mayba tusaalan eta sidi geeka af maykal lahanka shamuug sidi meelninin ku jarna dadkii shali ku faanay geek halnin dhikooyo suruunin
laakin wal adfaraas ala shaan faraas meso biasa ali la allah ka orto original bahob us e somali on ni no wal samaja la ni ka sa ma manjara bata sakti ke nan jo yo ka fan la ya
no wal manjara
matiyo jab okay sahabali ko that is one
of the isi aur hal hai
sahabali ko
do ta yo banai me bhi jail le la hai hormari af kun se me hormari is af wala isi nandu ko do ta me ko faidi number 1 ti odaga la kai buat daba an til badi buwa extra an til si sobi la mugo af ke hormari si ku shay khaya hai me kalo fikri ak bire la ken se la hormari
afka wala la khora
aur anti un hangan afka la mai la sara la kinda
ya afka
to lan ka to la di musa khala
okay
lan ka to la di musa khala yani an ma hatri in khala la somalada ma rawan lan ka to ma ya ma hatri in khala la milli ya ay ma daanna first in the key an dal rein afka yo hor marshi khala afto in khala afto first muhimad khala qoy second in la hela daqala lakabar awlad yani awladi inta li barna qor dadku wiin oo maalmiinta nagada fadeen lehel lobar laan maala la wal bar
la qala inta li hela af kullan kullan kasto afka ku jeed inta usafii barriera fiyo ka dawa may kala
daqala kin shay way kala kin shay in lehel ka arin maalmiin marolo taaso ku biyaa taa biilo koomo
maalmiin oo
maalmiinta in la baramada ilaa marka saayay iyo nafsa soo qoralka
ay baraw
ya
ay
bare dalo ka safka
sha si lim ogaal oo maartay oo waran un warsana dadka
way rooga ma hayti professor rooga dadkii qor ku mitay way la ray maxamed
maxamed
absolutely
okay
way ku mit maxamed abdullah haaj xasan oo raqab mid ah way ku mit lan la raw professor boro ku mit ah way ku mit lan la raw maxamed eedin farkeetan la raw oo yaani doctor maxamed eedin farkeetan la raw
ku mas'uuliyadda sare ka baaqas
way ku raw ku mit lan la raw
waatay cali magaci
ibrahim ma lan la raw
okay
ibrahim ma lan la raw way roobay usin ingiriis ka rooga
dadan
baran
eedan maasiin
dadan jaran oo yaani dadkal ana yaani
taa faasin kiyo
ma asiga booro korna jaran
inkiyo seminar furan oo dad wal baran
absolutely
markaas ku dambad ka seenay sifaa
absolutely wallahi la macallimi dhaqaale lehela dadku professorada dadku mid baahan arlaadi seedan arlaadi ma diseedan dhaqaale lin baahan arlaadi la seeda
ale kusni dhaqaalaha ib buugaagtiin tin lehela iyo
macallimi
oo socon tin lehela professorada
hameelu ala markaa meelu mahatri ala ka abtu gooyto wa in ala mike abtu tarto awladita ala barta markaa awladita barto oo adigi istusto ma website isin latin deeg mahatri ka abtu gooyto
ان افكه ولا مر ولا هرمري ولا تون اف ماي نسبه دله دونا هي عبد الناصر ان عارف كيديس ان بقول كده ان طلباتهم تيلا نسكه بالمحطه ان سيبناك ان افكه ولا كهرمري كوري اولا ولا كهرمري كده انت امه دلوقه ده افكه بالملكيه ان ده اونر اسكه
intiyo gaagna isqabsadaan luqadda tiyo iyo hormartada qora oo aan erna meelo bulsho intiyo aasuru ma hawaay iyo waha waay in gurna nasiibona
qolad waa qoran ku garaad
qodobka lamaad balila ka hormariyo kore afki inti shileys meel isku dhaka booklay ka qornaa horta meel ka hormariyo kore inti lamwalba orrogan ee oo koonfur galbeed Soomaali baa ku jeeda inti mas-uuliyad ku saaranta afki inti isu ku warqabo
waa tahay wal kale
wali kalo aaminsanaa barofasoorada oo tan codsiyo barofasoorada
codsiga niidan booy lahay maayna wili
aruuriyahay qodobadi
ha walaa afkun ka dareersiyo
wali kalo la ka dareersiyo kore intii financial lan helo
financial ha kan naga lahayna
maha dhaqaale lan helo walwalba dhaqaale lan ma socdaan dadka oo mas-uul dadka oo walbarbar
fahmi
dadka walbaradi oo banaanka ka noolnay intiyo waqti qaali ah nafsadiyo lama madilin qeyb ibarba una ero korna intiyo kibiyaan afka hormaristis
waa tahay eedan maal sintin ee kulligin laakiin maba jeedada lahay maba ku hadalahayne afkun maayki sida ka dareersiyeer la ku hormariyey qodobkii marlo ku hadala la sheeg maba sii jeeda intii lan ku hadalo lan ka lamaad intii sii fikir walaay afkun ka dareere lahay may bal sheegay illa hadmay bahayne maartay intii oo dhaqaal lan helo nooc kasta hadoo afkun la ka socotii intii buugaag lan helo dadkii wala qoreen number 1 oo buugaagta diyaarsan intii oo tawbar aan furan dad macallimiin ee sidoo kale waxa ahaan dhaqaal lan heliya tare may ba tare buugaagtii ay baray macallimiin aan lan heli may ma fayl hadal lahayne af mahaatiriga ba ma aragtay dasaba dadka wanda ka bare iskool dasaba la erin jaray intii ma aragtay guddi lan suubiyo mise ma aragtay koox goone loo suubiyo dhaqaalo isii sheesan hata lan dhiibo ma aragtay lan hel saara guddiga horumarinta afka maayk ama lan biyo ma aragtay dhaqdhaqaaq suubiyan tuulo ba tuulo magaalo ba magaalo meel ka joogsadaan iskool furano buraarijin suubiyano waa igelin suubiyano hata barnaamij oo ma aragtay competition gaaladan hadu wadan joogin ruuna suubiyano male barnaamijan la qabada beesa macquul ahayn bay ila wadahay kan lanki ka guuleysanay bay leemis walaan walaawo ay sheeg intaas intaas aan la siiyay kaasi oo yong lijiira dadankii iyo hidigiisa iyo hore iyo ofadaan intii aan burburna su'aalo ma bedes warsaday awowiyaal oo nay niman kin hore gumeysiga la dagaalamay jiray mise laamiga hore lanki soo bi amal su'aalo ay la warsaday ma bedel diidinya dadankii iyo hidigiisa iyo
burburna
oo burburna libiide beesi liki biyahay walaas ma fayla hayne guddi oonay afka maay ku hormariyo inta la soo bii oo dhaqaalo isii sheegay tan lim biibo afki suudsiyan ma fayla hayne inta midi lim weydi oo tv lim weydi journal lim weydi oo website lim weydi oo heesa lim weydi maay maay quraan oonay ma aragtay la ka fasiro af maay inta lim weydi ma fayla hayne mise dhaqaalo la falahay
maaya
ulmaada luqadoona badan jo iska reen ini af may mayki usa asal ay af mahatirigna faraci taas shaka mako ka jara ilo adina ma ushiri degan sidiyal mareeg di unu ku ka hadalani kiibdi lama ee hal dollar maxamed xasan usman anjeex waanu ku tirsan kiibdi tumi lamaad ee barnaamijki adina ma ushiri jimaadu intaa ka reebaan intii barnaamijki kan la too ee unu geedan ku kulmi doono maybasiya ugu tabaane sidaas iyo nabadaana indurmo fayda indurusugo fayda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.